sky macho juu macho juu yote timilike ndani muda huu muda huu eh bwana muda bado unaruhusu ah ni ratu ratu ndani game sky macho juu macho juu yote timilike ndani muda huu muda huu eh bwana muda bado unaruhusu what you how what to hey hey bado ndinga mta let us go stay medoka ghetto fabulous yo way to okay itembe mineri daga Nisuke, gasu jazo vati 69 el champagne Toka Friday night, paka Sunday, wimbi kichwani Wabongo tukisharewa, luga yetu hatu ijui Pombe ikikolea, nani sfuli haumtambui Ah, ni ratu, ratu Dana game me, sky macho juu, macho juu Yota timilike, ndana muda huu, muda huu Eh, bwana, muda bado unarusu Ah, ni ratu, ratu Dana game me, sky macho juu, macho juu Yota timilike, ndana muda huu, muda huu Eh, bwana, muda bado unarusu Kitoto, Hardman na me, tumechili ngoma nzito Nite why, pihi kome kome show Ndana kanivo tuluke leo mpaka kesho Ingawa mamba noti bada dagono Sonyoshe nyonge weji lushe mini zidi flow What up Susan, bono umepoza na mnagan Fukoni hauna mani, okichwa ni mambo flani Kama bitoz, cheza mbali na makauzu Kama unakoto chunga sana kupigo kanzu Wakora na wananda yu, na chupa zonko noni Wena wasaka wapu wafago, siku moja wone kani Spanya mchezo, dhiviti toto mwendo pini Nishim chezo kwishabalo Ah, ni ratu, ratu Dana game me, sky macho juu, macho juu Yota timilike, ndana muda huu, muda huu Eh, bwana, muda bado unaruhusu Ah, ni ratu, ratu Dana game me, sky macho juu, macho juu Yota timilike, ndana muda huu, muda huu Eh, bwana, muda bado unaruhusu Tuendele kubeng, beng, bila woga Lota lamba ninga, soti zedu kumina moja Itrack ya kujirusha, zibzi duda zako shucho So mikono juni sababishe hardcore vaka twista Ujumbe sani mwingi leo apana kuwakilisha Kama napenda hii njo tuzidi kudatisha Hata kama ngoma simpo tu sote Tupate kitu alis nacho kispote That's my final warning and this how we do What's gonna do now let me hear what you say Mademu mwavi wanja mjomba usijitusu Usijia onga sami noti baka mkufu Daga gari jibaba kama uchumi unarusu Spangua kilometa ukarari pana kukusu Ata hivyo mibakiza noti za kesho Siyo unajirusha tu future nye michosho Ah, ni ratu, ratu Dana game me, sky macho juu, macho juu Yota timilike, ndana muda huu, muda huu Eh, bwana, muda bado unarusu Ah, ni ratu, ratu Dana game me, sky macho juu, macho juu Yota timilike, ndana muda huu, muda huu Eh, bwana, muda bado unarusu